yande joy e mintaji sappo e joy habaruji fulfulde studio kalanguudi min Ali Nyalli Abdul Mumini yottinta e modon. Der sambe habaruji meden hande en kalando jahangal gal Mamadou Yusufu ardido leydi Niger e ballirobe jehi ton tawa gam pirtol golle wadude beddol teberan sanam miliaruji woronje banki islamik watti gam wadul beddol gol. En kalando fa hande do bonon daji di jawtol pewol indiragol jawro wadi ton der kaliji ci e kewde der region Agadez. Yewtere meden pindinol hande haalandu sigila fedde tattalin iyali har ko darata awol ledde dimoje bibbe do der hubere nyamay lebbi nay gada awol gol der nokkuje gom en nanan no wadi subaka o woni ko Mahamadou Yusufu ardido leydi Niger ardi pirtol golle gadol beddol teberan sanam ton tawa beddol gol duni kiloji mu lasoji na e sappo e jeddi lebbi lasodi e nay golle de kisana ko watte miliaruji woronja banki islamik watti gangadol beddol gol en nani ko Mahamadou Yusufu wi handen ton tawa do gadol beddol gol.
Le tronçon de route Tawa et Sanam.
Lawol tokirol Tawa et Sanam ko andudo ingol lati lawol nafol sanne jokungol nyamei Tawa garon nangita lawol Tawa ko ni doso nyamei ko juta kuleje hamron ko dum burtitum undu fami hala na on nafaka lawol gol ko gol waddata far arzuku region 1 e ndenagu mudun denne mi de welti hande sanne e warde fotta e mabbitol golla lawol gol ko bankia leydi al-islamé kawjingal yadu yeso walliti gado mu kemnodo walliti ndere golleji kewdi misali lawol arlit asamaka kero le leddi algeri lawol sayita poa no wadi golleji goddi gondi do lawol ka woni gado lawol piloy tongol baraz kandaji miden kabbi ania ndere lebbi garoji de puddol gado lawol loga duchi
la route loga duchi
abar monan don o Abdoulaye Aoussouk waddani em lewru ni gada lewru ni ko golle beddol tawa arlit kiloji hamre e jeegom fudda arribe golle de kumpiti himbe do no wonno wada Ahmed Issoufou wi'i ko de en ƴewi no sigila majje wadira golle den don no jaara yeso no hidira o wi'i du ko fa handen wadan kiloji sappo jo gadaadi anise Karim waddani en habaru o.
Jusqu'à ce jour na
warde joni ni golle amin den don nja yesarne sabu min kebi kilometre 10.5 ko min golli min gasini yewa tawa wodi min kokkiti dun don kay jongo min gonana min din jaajina lawo gol sengoji di endan faayaade kiloji noga e jeetati tagal mundu konna ni golde endan hono min miijir funana wada jaati fa buri hono min min noni sabu hono ko min ganno min kolli ministere ne endan min bitega don du jaati hen men jiddu konna min kokka sembe yaade gollobe kanye machine di fu min godi machine pontito goto jominin kedi kase machine pontito goto wara du fugan tekkindinde gollangal sa min jina tawe min jottina gollangal wakkati mbi'a don endan tawe du konna wadi fa wodi
la hay ton procureur suudu kite mum wadi jofol loram bagbo e Charles Blé Goudier fadde gan jabay no tok kitoto endan to kirko jofibe nani ko docteur Amadou Boubacar Hassan ardido fedde jom en ande do laabi dewti laamu leedi wi'i Alassan Kouzi Mohamed gam famtinde himbe.
L'appel, c'est pour que le procureur de la...
Notre tagol saria, wanana edo yewtinaade, doko kitop enan tugi, ko yofiti himbe hitana ben enda. Nundo wano ko procureur on endan yewtinto, tafon procureur on ne, faane kankudu o net onongon le saria on endan, wajibi kina kankudu o wata gwale mako. Gwale mako de sembe mwoni, darna do filakondar, war horoje kule ngata atinder dunia. Nene himbe, torrab le majum, kanyu mwoni ko kankudu kwanda o darani. Nun sabi, kanku procureur on wodi laul, chakgal saria wat ama timmi nama, sedun nanga hakkilo makko o nodduto sare on don fa talki di yewtine hala ka fuka yewtine o fama do ko be tuugi ko be bi procureur ko hal dum wana gonga e do nimbe be
deux personnalités qui étaient poursuivies
hanono en min kebir habaru on den do rayere fi suudu kelol kite de wi'i to be jofe be joge pompiter lemuje e kamnaari fu jodi dalila jawtol pewol indirangol zawra ton der cekantaraje ci e sulfet cinti fantantin e hubere iferuan ton der region Agadez rawani dum wadino amma bonon der denden wadeno fu nani ko elaji atufet gonji golo kaliji der sulfet wi gungu mamon dantani wakati noddunomo e telefon ga humpitide himbe
ɗum fuɗɗiraynani balɗe ɗiɗi dey nden kam fo waɗa e gacce sagito e kase warto waɗi balɗe ɗiɗi nden ka ine waɗi gacce sanne pompetere amin waati lemuji ɗu mbaati kamanaji ɗen du kono fu mbaati jonka alkama o tan heddi dow kaliji ɗin endan ko ɗum bonni wallay kaliji ɗi ɗuɗi sanne gam mo jiiɗa fu no wayno wiya kali o muɗum bonni de min kisaki min paami kaliji foti noon kano woni to ena iferwan cifaten e sulufat kaliji mum boni rawane ɗum waɗino dey ɗum warrayni endan bonanda miɗa andi ni haw jiɓe sarusi demal ɓe endan nani nande majjum min jiyayino mbagoto mabɓe tafo
hokkude laaɓal sembe nder janguirɗe ko watta raaɓol ñawuji misali choléra ɓuytiri ɗum woni waɗi ko hawrine pirtol ko e janguinoɓe département tesawa région maraɗi sigila alarba o janguinoɓe laso ɗiɗo e ɗiɗo naati hawrine nden ɓe ekkintinama du fuu no waɗe ko nder koyirnan laaɓal heɓo nani ko salha idi mo fedde duniyaru jinganore yahdu yeeso himɓe wi'i mohamed mamman gam humpitidde himɓe
neɗɗo fuu kalɗo dow filla laaɓal nder janguirde indi janguinoɓe gam ɓe tawa kena nder janguirɗe heɓa ɓe andina nimɓe nder janguirɗe ɗen saabe majjum waɗi commune kawri janguinoɓe ɓen jaɓɓade ñaw choléra ngu miccita woɗa ko ɗum waɗi lebbi ɗiɗi ma tati nder région maradi e commune tesawa o ko choléra o wangi woɗi du ko saboto ñaw ngu woni rafi laaɓal ko nimɓe fuu andani ɗum ndenne ko watto nimɓe jaɓɓo ñaw o sayto laaɓal tefa ɗum waɗi komin gaddi janginoɓe ɓe faaɓe paama ɗume woni ñaw choléra ngu ko ɗum wawi rimonde e du nde ngu wangi noyi ngu jaɓɓorte
maladie se déclenche
kenga ton konni hawrino pirtol ko e waɗa dow ñaw choléra laamiɓe jowroɓe ardiɓe sarusi cellal ardiɓe janguirɗe e kokkoɓe habaru fuu kawra ko en pirta dow ɓiɓɓe ñawgu jalade ɓiɓɓe ñawgu bangu ngu nder cakantaraji département konni o ɗum woni dalila pirtol ko e gol nani ko hasan haruna kalowo dow inde lokotorore konni wi'i asuman musa gam humpitidde himɓe
mona abada horo
miɗen ɗo ekkintinaɓe dow laabi ɗin fuu heɓanimɓe kisa daɓodirol ñaw choléra o ɗo enda nder komni ekkintino gol do nimɓe fuu ɓe saɗormaji ɗin ƴewtanom mana majju kawoni ekkintinaɓe e tindinde ɓe juuɗe mum tawa hen dow laabi kanɗi tokkede e garki ñaw o nder konni no woodi golloɓe projet ISCV e nimɓe hawdiɓe cellal himɓe leydi to ñawgun tawa ɗo e fande no woodi hokkoɓe habaruji walloɓe nder tindinoje nimɓe no woodi horeɓe gollirɗe hewɓe warɓe foti e hawrinde nde miɗen mila du hawtade e bawɗe ɗe min kawri ɗe ñawgu wangata kasin nder konni
laaɓi kawjiɗi lohaki nder leydi niger kokki lawol himɓe gaɗane ɗerol lohaki birdi mawni e birdi pamari misali ɗerol pamarol gol poli tan kokkata neɗɗo lawol lohade ɗerol potorgol gol du birdi mawni din sayni birdi kaɗani lohe colonel zeynabu idrissa holli du ko jon en ɗereji ɗi fuu no kakkilana ruka yetto abdourahmane waddani en habaru o
talki ko hokkete logal tatino lowgal pamaral e ɓurtugal e lowgal manngal minen kay talki ɗiɗi ni mum kokkoto talkulu famordu ɗum si jomum hokkama pooli ndiyam e pooli yogaji gonɗi e leydi kan jomum wawi lohade talkulu ɗum du golle mum fuɗɗatana go'o décembre hanta capaɗe tati e go'o lewru me talkulu ɗiɗa ɓurum ɗum fuɗɗatano golle go'o lewru décembre hantowa février tebbuli ladde kan jomum looto dawaɗi ladde e di en jomum wala lawol lohoɗo miɗen woodi himɓe ɓe min desi ɓurtolgol fuu kamɓe ƴeewata talki ɗin ndenne hana koƴa talkuru lowgal pamaral jaha lowaɗa tebbuli ladde
mawɗo
hasan idrissa parfait ayeru kesso région tilibéri alarba o yiili nder département mum gam hiidude e himɓe département on e gam ƴamudeɓe duɓe ballira ardiɓe hawju leydi e soogueji dow filla denaku himɓe e are mumen abdoulaye amadou waddani en habaru o
ɓi leydi niger nokku fuu to tawa no waldiri faa ɗum heɓe say to min ɓurti minen tawaɓe nder reedu leydi min gara tomon kalden paamon ko woni to amin minen du min anda ko woni tomon oɗo andi le wakkati mo nimɓe tawa o ndenago heƴƴay sanne min jiɗanana mo hen noon fuu wadda mballa gamum so nani habaru fuu haalana laamiɗo wuuro on ndenagu leydi ndin en fuu ɗum darta wona soogueji tan ɗum ƴewta min jii ko ndiyam ɗan naati ɗan waɗi bonandaji kewɗi nder nokkuje ngan ndenne ɗan ɓadake sanne hana ɗoyli nimɓe modde sanne ɗum yetto nokku mayde
fundikina ga
studio kalangu
nder gallu ñemey
ɗo radio alternative
lamba capanɗe jeenayyi e jeenayyi toɓɓere e nayyi fm
do radio amfani
lamba hembere fm
mayna sorowa
do radio mangari
lamba capanɗe jeenayyi e joyyi toɓɓere goho fm
Birnin Gawre
do Radio Marhaba
lamba chapande jena e joyi tobere go'o FM
Dolbel
do Radio Gorwal FM
lamba chapande jena e joyi tobere go'o FM
Sai
do Voix de la Tapoa
lamba chapande jena e FM
Mayayi
do Radio Anuri
lamba chapande jena e FM
Tamaske
do Muriar Karkara
lamba chapande jena e jetati FM
Buza
do Radio Takarkara
lamba chapande jena e FM
Magaria
do Radio Kitari
lamba hembere go'o tobere joyi FM
Studio Kalangu yadu leydi Niger
Studio Kalangu
Lewr September hitane dubu junaa didi sappo e jeetati woni ko sigila awol ledde dimoje bibbe do der hubere nyame wada Fondation Tattalin Iyali wadi sigila o batumaari julirde maune e do beddol indirangol boulevard tanimu ledde dimoje bibbe de awa lebbi nay gadam handen de neddo tukkitake dari togon de gadi togon du rafi hakkilane wadi de bati Alasan Kuzi Mohamed Hauri yewter pindinol meden handen de
Julira maundo endang leta wa endang nono hina fano wodi. Kano wani hono lawo nbe tengol boulevard tamimu. Sana tang, chudi ko leta nga nono endang ko helu fuki hardoni. Awa not edukona ko helu fuwati. Alaji Ibrahim Musa Dawda, ohareje bangere yotele madin. Owi ujo inina jati sukabe. Latibe hanope haujo nukuru nbe endang. Tai baote ngala. Nungu hepa iwati.
Si jen.
Be sukabe yuwebe bangeje fere fere. Hautade emapi mimput iti goleji do labal. Chagan mune minkepo hai habaruji be mingoni mide ngolid.
No collaborateur
Injay Mahamudu Raoul kany wono kawjido fila ko darto awol ledde nyemen tatali iyali o wi golde endang ko faddidu ni wono kawjinaado gollangal e hore mudum kantawa e jahangal
cette période
golleji puddidi di horejo sarus kawjido jaye e ladoji mo region ardi ko faddidi seeda woni alla e jahangal gal o wadi shingal
mission
ele bangere tellaje kany e madina do enna nyeme fu horebe bangeje den endang ka en gon ko ngadi hawrindeji gam batte firta ko himbe heba himbe ngadda balla mudun en jogal ledde fa wodan dun sabi wurobe herube ledde endan kay ni gonno jarna de wakkati mo kalte on Ibrahim Musa Dawda mawdo bangere madina do en gallu nyeme
on a sensibiliser tout le monde
ni min tendini ni be fud do na fakka ko tawa der mu wodi du kambe wotube be hande goni no jarna ledde den dambule mabbe gande mu lore meri jarno akan e ka wada jeddire ko ka wara de ka wari du burta meteroji sappo ko ka faddatu yol makka ndiyam ndegom ledde den kepta gasude den fu tawa de ambule baade denno
devanture des maisons
injahe mamoudo raoul horeje porje nyamay ledde afa gasa totali yali o wi o welteke sanne ko jowru ben enda wonno wada do fi on endam far hande du o holli wiide yaade yeso horeje porje onde warowi fu porje on endam golle mudum fuditran sembe sembe
remercions
meden jette sanne mawdo bangere tellaje ende madina moyube ardangal no biiru mum gollitirde sigila handi wade de wada fu ko jipti der mum kawjido gollejo e jahangal tawa amma o Ndala jabi goleji di no foot Iran, no word iri, heba kwa jachuna dunto filito.
Nusuru Mark Plu.
Porjea waenda ni mwenyeme awene letle fa gasa. Wanana nondara kwa watu letle keme joy. Ndi moje bipe na foje, awete hata julule mauna ena galu nyeme. Kwa watu letle ujunaji chapante joy. Kanyo hane awe do labi mauti ngondi nere galu nyeme ifu.
Bandirabe heti ni ibe studio kalangudo yotere mede mpindino lhanden do sigila tatalin iyali awo letle di moje doder hubere nyeme. Kokkol habaruji meden handen timmata seni kokken gungu mamman dantani to warta yottina habaruji e hausankore balanje
kettine sigilaji studio kalango kadi to tawado der duniyaru do facebook studio kalango
facebook studio kalango
no welcome sanne mi do feccide dum